the music on the beat. All of the Kabul Ruji is so pretty. Chameleon deep on the beat.
My bottom of the coke when I eat it.
Shirk, what your mama gave you? Shirk, what your mama gave you? Shirk, what your mama gave you? Shirk, what your mama gave you?
Shirk, what your mama gave you? Got a traitor. Tell ya kusumu wabale babo later. Your mama gave you? Got a traitor. Tell ya kusumu wabale babo later. Ata chukiza ko wacha na mafitina. Shirk, ata aliza ko ketulia no tuzina. Oh yeah, chiono jacketina.
Alikutia webali kusanga Lola bise loka rechi kwata Olo besa sedume neba kamata. Shake what your mama gave you. Shake what your mama gave you. Shake what your mama gave you. Shake what your mama gave you.
Shake what your mama gave you. Ngati twitter. Teria kusumu wabali maboreta. Your mama gave you. Ngati twitter. Teria kusumu wabali maboreta.
Chida ke chivanga, umubiri mundanze bin sakatanga. Izinida kumubiri cause we na yanga.
Kukube chidonge chikubanga kaganga.
Shake, wine, shine, kuba. Ataina mane waku kwa takuluba. Otandika dance pate nekula. Na walipiza bakodo zisumulula.
Timalu good, everything good. Olavi kaburu nje donkuwa chidalu. Oja kuja zangi nganzi kuwa chidalu. Kubo mutima kwangi wakuwa bam bam bam.
Shake what your mama gave you. Shake what your mama gave you. Shake what your mama gave you. Shake what your mama gave you.
Shake what your mama gave you. Got a traitor. Tell ya kusumu wabale babo later. Your mama gave you. Got a traitor. Tell ya kusumu wabale babo later.
Kuwade nyumba dosula kubongo bongo. Buti yepigo kila kutango tango. Changu kuwepu za bunga wa Kongo. Indosa nyusumu wala anyumize chidongo.
Umaluku everything good. Olavi kaburu nje donkuwa chidalu. Oja kule zangi nganzi kuwa chidalu. Kubo mutima kwangi wakuwa mbam.